De inviterte oss til å være her.
I was thinking, you know, when I heard that I was able to come and have a little talk here.
Jeg tenkte litt på det at når jeg fikk sjansen til å si noe til deg, så
what it would be that I wanted to speak about and
hva jeg ønsker å dele med deg.
And maybe it's we have a saying in Iceland which is basically it will all work out.
Vi sier det sånn på Island at alt vil ordne seg.
We see it på islandsk þetta rettast. Yeah,
alt vil ordne seg.
And some think it's kind of being careless, you know.
Ja, det liksom at du ikke bekymrer deg for noe.
So I didn't really think about what I would be talking about here today until like for 15 minutes ago.
Så jeg har jobbet med det og det landet ikke her før cirka 15 minutter siden.
Yeah. And now I'm realizing it's like me and my wife were just talking together about what I should talk about because her what she sung about the text is actually pretty much what I'm going to
Det handler veldig mye om blant annet hva Berglin har synget om I sine tekster.
Yeah. Because she was saying earlier she was talking about the feeling when you sense that the spirit is within.
Har du opplevd det der eller som at det der at det sansene dine de koordinerer med følelsene dine altså?
Have you experienced that?
Har du erfart disse følelsene?
It's like you get a goosebump. The spirit is within you. You sense God. You sense Jesus' love.
Ånden I deg som senser Gud da.
Have you? Is anybody here? Nobody.
Har dere merket det?
Have you had the feeling where you're like, yeah, you know everything is gonna be okay? Like
Har du hatt
about
en opplevelse at alt kommer til å ordne seg?
And you're just smiling, you can't help it, no matter what's happening out there.
Du klarer ikke å la være å smile uansett hva som skjer der ute.
Yeah, it's just on the inside, you know everything is okay.
Det skjer på innsiden, du bare vet at ting ordner seg.
Uh-huh. And you're like, you feel this blessing, you feel this love, and you're so happy to be with God.
Du føler denne velsignelsen av glede og fred, og bare det å være sammen med Gud.
Noen? Yeah. Isn't that the best feeling in the world?
Ikke den beste følelsen du kan ha I hele verden.
And you may be surrounded with other people at the same place, and you're like, yeah, I know what you mean.
Ja, når vi sammen med folk, alle kjenner på det samme måten. Yeah. Ja, jeg skjønner hva du mener.
And you're like, I don't care if somebody feels this is ridiculous or shameful or whatever. I don't care. I just love God.
Jeg blåser bare om liksom noen tenker at ja, men dette her føles dumt ut. Så det bare, du bare blåser I det.
Ja. Right? So that's the best feeling in the world, I think.
Det den beste følelsen I verden.
There's absolutely nothing better.
Det finnes ikke noe bedre enn det.
But have you ever experienced going away from that?
Har du også opplevd at du har vært borte fra den følelsen?
It's like you wake up one morning or something and it's gone. You have kind of drifted away from that.
Du har våknet en morgen og så på en måte føler at du har liksom kommet på avstand fra den opplevelsen.
I had a strong experience about being with God, like being one with God, for some time around, let's say 2007, 6, 7, 8.
You're talking so long, I miss what you're saying.
I understand. So
you
had the then team around 2007 or 8. Og det var akkurat dette følelse hvor jeg hadde Gud I mitt liv. Ja. Det var hans vilje, sier man det på norsk.
Ja, hans vilje.
Så jeg måtte spørre han, var det din vei hver dag? Og det var alt så godt. Ja. Men så skjedde noe.
Ja, noe skjedde.
Ja, noe skjedde.
Litt kort.
Ok, jeg skal bare... Ok. Some bad things, you know.
Det skjedde noe som ikke var så bra.
We had the finance crisis in Iceland, I guess.
Vi hadde finanskrisa på Island.
I was working selling houses. I had a real estate agent.
Jeg jobbet med å selge hus.
Yeah. So I could just walk out and turn off the light. It was done.
Altså det var ferdig, altså det var ikke få solgt noe mer hus.
We didn't sell one house for 3 years in Iceland.
På 3 år så solgte vi ingen hus.
Nothing.
Ingenting altså.
So we went bankrupt.
Så vi gikk konkurs.
My job was gone.
Jobben min var borte.
Our house was taken away. Like some strangers came into our house.
Ja, noen fremmede kom inn I huset og bare tok over huset vårt.
And they were offering our house. They were standing on their shoes in my house and selling it.
De sto inne I huset vårt og solgte huset.
It was just taken.
De tok det og bare solgte det.
The house of our family.
Familiens hus altså.
It's a shock.
Det var et sjokk for oss.
It's a disaster.
Det var en tragedie.
It's like you're in a snowflow or something. You can't stop anything. It's just.
Det som du en vet du sånn der skred, altså du får ikke stansa det altså.
And then my car, you know, ting og tang.
Bilen min og diverse ting og tang. Alt forsvant.
So what do you do then?
Så hva gjør du da?
You move to Norway.
Da flytter du til Norge.
Yeah. Where the oil is dripping from every tree.
Hvor oljen drypper til med fra trærne I Norge.
But in those years before 2010, before we moved to Iceland,
men før de årene der 2010,
I stopped asking God what to do.
Så stoppa jeg, snakka med Gud og spurte hva gjør jeg?
I drifted away from God.
Altså jeg skled bort ifra Gud I en periode.
I got angry.
Jeg ble sint.
I was disappointed.
Jeg var skuffa.
I felt like life was treating me bad.
Så at livet det liksom det behandla meg ikke bra.
The Icelandic government and those finance people I really dislike them.
Ja, jeg virkelig likte ikke myndighetene på Island I den perioden der sånn.
So I became kind of negative, which is not
Så jeg ble negativ.
It's not my character.
Det ikke egentlig min karakter å være negativ.
And I went into fighting mode.
Men jeg kom I sånn der kjempemodus.
So I started to rely on my will.
Jeg begynte å Ja, så stole på min egen måte å gjøre det på.
Instead of asking God and be patient.
I stedet for å vente på Gud og være tålmodig da.
And trust in him.
Og stole på han.
I started relying on myself.
Så begynte jeg å stole på meg selv og mine egne ideer.
Many of them are not good.
Og mange av de ikke bra.
So we moved to Norway.
Men vi flytta til Norge.
Hele familien.
Hele familien.
Ja, ja. Og så hadde vi vært her I 3 måneder, tror jeg. Og jeg var ute I skogen.
Ja,
dette var så. Løpe litt.
Var ute og løpte.
Og da fikk jeg litt tikk. Har du hørt om det?
Tikk?
Tikk som den lille flott.
Flott, han fikk flott.
Dear tikk, bit me in the leg.
En flott som beit meg I beina.
Have you heard about it?
Yes.
It's terrible.
Det fryktelig.
Guys, that's terrible. And I got this special kind of mark after it.
Jeg fikk et sånt merke etter dette.
Yeah. And I got so sick.
Og jeg ble så syk.
And for many days I had over 40 degrees Celsius heat.
Over mange dager så hadde jeg over 40 feber.
And then I started having a lot of pain all over my body.
Jeg begynte å få smerter over hele kroppen.
And then just the weeks went on, the months went on.
Ukene og månedene gikk.
And I had no idea what was happening.
Jeg hadde ingen peiling på hva som skjedde med meg.
And I got more and more sick.
Og jeg ble sykere og sykere.
I met 5 doctors in the Oslo area for the next 12 months.
Jeg møtte 5 leger I Oslo I løpet av de neste månedene.
And they were all trying to figure out what was happening.
Og alle prøvde å finne ut hva det som egentlig skjer.
But nobody knew anything.
Ingen forstod noen ting.
I was starting to forget words. I had trouble with talking.
Begynte å glemme ord og jeg fikk problemer med å snakke.
I was constantly tired. I slept 12-14 hours a day.
Jeg var syk hele tiden. Jeg sov 12-15 timer om dagen.
I had a really hard time just making supper for the children.
Jeg hadde vanskelig en enkel suppe til familien.
Yeah, getting them from school was just a huge excitement.
Hente dem fra skolen, liksom det var kjempevanskelig.
So I got like deep depression.
Jeg fikk en stor depression.
And an anxiety, constant anxiety.
Og jeg var engstelig hele tiden.
And this is all part of the bite.
Og dette var på grunn av dette bittet som jeg fikk.
But I didn't know.
Men det visste jo ikke jeg.
I was paralyzed on the left side of my body.
Og jeg var lamma på ene siden av kroppen.
I had a lot of like burning pains in my skin all over the body, like it was burning.
På huden så føltes det som det brant flere steder.
And this just went on.
Og dette bare fortsatte.
And we were trying to get by here in Norway. My wife was working a lot.
Kona mi jobba mye på den tida.
She had a job as a senterleder in Sats.
Hun hadde jobb som senterleder på Sats helsestudio.
She could not speak any Norwegian.
Og hun klarte ikke å snakke norsk.
And she had like 20 people staff and det, all from Norway or Sweden.
Og hadde 20 folk I staben fra Norge og Sverige. Hun kunne ikke norsk.
So it was massive stress for her.
Så det ble mye stress for kona mi.
Not to say the least, because I was out.
Fordi jeg var,
I was done.
Jeg var ferdig.
And I remember this day when I was sitting down like many days, just watching the ceiling because it was like I was brain dead.
Ja. Jeg bare lå og så I taket, for jeg liksom følte meg nesten som hjernedød, altså.
And suddenly this overwhelming feeling came over me.
Denne følelsen som jeg pratet om I stad kom over meg.
That I was gonna die.
Ja, at jeg faktisk skulle dø, kom over meg den følelsen.
There was this terrible feeling of there wasn't any spirit within anymore.
En fryktelig opplevelse av nesten at det var ikke noe ånd I meg, altså.
I really had to think hard, why keep on going?
Jeg måtte liksom tenke på, hvorfor skal jeg fortsette?
Ja. My wife burned out. Do you know what that is?
Kona mi, hun var helt utbrent.
So she had to meet a doctor in the end because it was so much stress on the family when
hun
I was out.
Hun måtte også møte en lege fordi at det var så mye stress I familien.
And it ended up that we had to move back to Iceland.
Og det endte opp med at vi måtte flytte tilbake til Island.
So we were here just for 2 years.
Så vi var her kun I 2 år.
But the pressure from this sickness was too much, so we had to leave to get to our family back home.
Men den sykdommen og omstendigheter rundt det gjorde at vi måtte flytte tilbake til familien på Island.
Aha. So we were bankrupt.
Så vi var konkurs.
I was physically bankrupt.
Jeg var fysisk konkurs.
Done.
Ferdig.
And the thing I have used to work with
for det som jeg hadde holdt på å jobbe med før
is my hat, my memory, my ability to talk.
Huet mitt, altså det funket ikke. Jeg måtte jobbe med å klare å snakke.
So it didn't look good.
Det så ikke bra ut.
No. And for the next 6 years,
så I de neste 6 årene,
we moved at least 10 times.
Flyttet vi I hvert fall 10 ganger.
If you're renting an apartment in Iceland,
om du leier en leilighet på Island,
usually the best you have is 1 year.
Så du får ikke leid mer enn 1 år.
Then the owner, they raise the prices or send you out, and it's just very unstable.
Ja, så eieren hever prisen, og det veldig ustabilt.
So being so sick, so tired, so anxious.
Så å være så syk og så engstelig og så på den måten.
Ja. Moving around with the family, with the children from school to school.
Ja, bytte skoler fra sted til sted.
It's not good.
Det ikke bra.
I don't recommend it.
Jeg anbefaler ikke det.
At all.
I det hele tatt.
But then came this.
Men så skjedde det nå.
This day.
Denne dagen.
Something I realized, okay, Valdemar, your ideas. I mean, I'm here because of my ideas.
Jeg skjønte det at det kom denne dagen, at det ikke mine ideer.
Yeah. And my stubbornness.
Og min stahet.
And my need to stand on my own.
Ja, mitt eget ønske å stå på egne ben da, uten Gud.
Not relying on anybody.
Og ikke stole på noen altså, eller ikke være noen til byrde for å si det sånn da.
Because I was raised in an alcoholic family. There was a lot of violence.
Jeg var altså vokst opp I en alkoholisert familie hvor det var mye vold.
So I learned I have to defend myself and rely on myself.
Så jeg lærte det at jeg må stole på meg selv og liksom det jeg kan få til.
Yeah. Because people are bad.
For folk de ikke bra.
Yeah. You can't trust anybody.
Du kan ikke stole på noen.
But I was there.
Men jeg var der.
And my ideas
og mine ideer
had led me there.
De førte meg dit jeg var akkurat nå.
Completely done.
Fullstendig ferdig.
And then came this old idea.
Men så kom denne gamle ideen.
This memory of there was a different life.
Det minnet om at det en gang var et annet liv som jeg levde.
Maybe I should start again.
Kanskje jeg skal begynne på nytt.
Opening up.
Åpne meg opp igjen.
Ask God.
Og spørre Gud.
Do you have something for me? I mean, Where are you?
Har du noe for meg? Hvor du?
And I drew a word.
Og jeg fikk et ord.
I was so stuck up. I didn't even stomach to read the Bible, let alone going to a ceremony or something.
Ja, så hadde ikke jeg leste ikke Bibelen og kunne I hvert fall ikke gå på et møte, et kristent møte.
I did not like to be around people.
Likte ikke å være rundt sånne som oss som var så glad I Gud liksom.
No, thank you.
Nei, takk skal du ha.
My life was difficult.
Mitt liv det var så vanskelig.
And I had this word.
Og så fikk jeg dette ordet.
And I'm going to read it to you in English.
Jeg skal lese det på engelsk.
Do you want to read it in Norsk or not? So it's Haggai.
Ifra Haggai.
Haggai 2:8.
Haggai 2:1-2:8.
Yeah.
Haggai 1:2-8.
And here it is. Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built.
Så sier Herren, herskarenes Herre, Dette folket sier, tiden ennå ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges.
Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying,
Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik,
Is it time for yourself to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins?
Det tid for dere å bo I deres bordkledde hus, mens dette huset ligger I ruiner?
Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways.
Derfor sier herskarenes Herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere.
You have sown much and bring in little.
Dere har sådd mye, men høster lite.
You drink, but you're not filled with drink.
Dere spiser, men det ikke mette. Dere drikker, men ikke utørste.
Yeah, you eat, but you don't have enough.
Okay.
So I missed that. Okay. You clothe yourself.
Dere klær dere selv.
But no one is warm.
Men ingen blir varm.
And listen to this.
Og hør på dette.
And he who earns wages to put into a bag with holes.
Den som får lønn som leiekar, legger lønnen I en pung med huller I.
And I just... It just hit me.
Og det bare liksom traff meg.
That I had been, it was me who drifted away. I wasn't being punished. I made my decisions.
At det var jeg som fløyt bort fra Herren. Det var jeg som tok mine egne beslutninger om det.
I decided to step out of God's love and start relying on myself.
Det var jeg som tok steget ut av Guds kjærlighet og begynte å stole på mine egne ting.
And I don't get the time to tell you the rest of the story in the way I would like to.
Jeg har ikke tid til å kanskje forklare det sånn som jeg ville sagt det, men
because the things that have happened
men de ting som har skjedd
2 years
I de siste 2 årene
are so consequential.
Det er altså
so much coincident.
Ja.
That it can't be a coincidence.
Altså, det så mye tilfeldigheter at det kan ikke være tilfeldig.
No way.
Ikke det hele tatt, altså. Det må være Gud.
All I did
Alt jeg gjorde
was put myself to the side
var å sette meg selv til side
and just start talking to God.
Og begynne å snakke med Gud igjen.
Even though I didn't want to.
Selv om jeg ikke ville.
Even though I didn't believe he would do anything.
Selv om jeg ikke trodde at han ville gjøre noen ting.
But my life, our life, has completely changed.
Mitt liv har fullstendig blitt snudd.
We came out of bankruptcy and 3 months after that.
På 3 måneder kom vi ut av konkurs.
I mean the market in Iceland has been like it was in Norway when we were here. Every house was just sold like that.
Og liksom markedet det har vært akkurat sånn som her I Norge.
And prices were just
prisen har gått opp.
It's been going ridiculously high.
Og det har gått veldig høyt.
So we thought we need to save for 10 years and maybe we can buy a flat.
Vi tenkte at vi måtte spare I 10 år så kanskje vi kunne kjøpe oss en leilighet.
So we just have to move every year.
Så vi måtte da flytte hvert år.
Renting a place.
Vi trodde vi måtte leie.
But no.
Men nei.
Then suddenly.
Plutselig.
A lot of coincidence happened.
Masse tilfeldigheter.
And we were offered a house that was being built.
Så fikk vi liksom tilbud om å få et hus som akkurat
for a low price.
For en veldig lav penge.
And the owner decided to help us.
Og eieren han bestemte seg for at han ville hjelpe oss.
I just told him our story, just a short story. I didn't really know him.
Jeg bare fortalte en kort historie. Jeg kjente han egentlig ikke engang.
And he called me 3 days later and said, I'll help you.
Og han ringte meg 3 dager senere. Jeg vil hjelpe deg.
And for 3 months I was in that house. I woke up at 5 or 6. I was so excited. I couldn't stop. The police came at night to stop me working because neighbors were complaining. There was so much noise, honestly.
Ja, de sto på så fælt at selv politiet kom for å prøve å stoppe det.
I had endless energy.
Han hadde fikk så mye kraft og energi til å være med og bygge det huset, så jeg jobbet dag og natt.
I had been completely out for almost 7 years.
Jeg har vært ute nesten I 7 år.
Five, six, 7 years.
5, 6, 7 år.
Yeah, it's 7 years now. So it's 7 years in the desert. Yeah. That's what I believe.
Yeah. 7 år I ørken.
I just received the job I would if I would describe the job I wanted.
Jeg fikk den jobben jeg ønsket meg.
If I would put in all the things I would wish for.
Hvis jeg liksom fikk gjøre akkurat det jeg ønsket.
It's better.
Så denne jobben bedre.
It's better than my imagination.
Det bedre enn det jeg kunne forestille meg på forhånd.
Do you understand?
Forstår du?
So what I'm maybe trying to say.
Så det jeg prøver å si.
Like she was singing before.
Når hun sang tidligere her.
He will go to the ends of the earth.
Han vil dra til verdens ende for deg.
To make you feel his love.
For at du skal få føle hans kjærlighet.
Because that doesn't change.
For det forandrer seg aldri.
I only change.
Det kun jeg som forandrer meg.
You know how it is with water?
Vet du hvordan det med vann?
We all know water is good for you.
Vi vet at vann godt for oss.
It has a lot of what do you say? Egenskaper.
Det masse muligheter.
Well, water has some, you know, it does something to you.
Altså det gjør noe med deg, vann.
I can have opinions of water.
Jeg kan ha min mening om vann.
I can decide to go away from.
Jeg kan forandre.
I can decide that I don't like people that drink water.
Jeg kan liksom til og med gå bort at jeg vil ikke være sammen med folk som drikker vann liksom.
But the water won't change.
Men vannet vil ikke forandre seg.
Its abilities won't change.
Dets evne vil ikke forandre seg.
The same.
Det samme.
That's what I've learned. The same goes with God.
Samme med Gud.
His love never
changes. Hans kjærlighet vil aldri forandre seg.
It's just a question of what are the decisions I take.
Det handler om hvilken valg jeg tar.
Am I gonna put down my guard and be with him?
Skal jeg legge ned min guard, senke den og være sammen med han?
And experience these feelings we talked about earlier?
Og få lov å erfare denne følelsen som vi snakket om tidligere.
Or go my way.
Eller vil jeg gå min egen vei?
And look where that got me. Great ideas.
Ja, store ideer her.
Yeah.
Yeah, that's good.
That's good. Are you okay?
Yes.
Timing okay?
Time is okay. Time
that's,
is all.
That's what I had for you today.
Thank you very much. Tusen takk. Very nice.